Stop it. Deny prima fin. Senza izinto esizawujaka dukisa abantu ke ngoku. Yandiva?
Hey, mama. Eba. Eba. Bam 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 bam. Baba ngathi nje babamba. Mama bakathi nje babamba. Baba ngathi nje babathi yabanda. Bam 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 bam. Baba ngistabili yabatha. Mama bakathi nje babamba.
Come on.